E karibuni, karibuni sana tena wasikilizaji wetu mpya wa Sauti za Afrika, na karibuni kwa moyo mkunjufu wasikilizaji wote wetu kwa ujumla. Kuna wengi na tunatoa shukrani nyingi sana. Tunatangaza moja kwa moja hapo kutoka nchi ya Canada. Kanasi mpaka mwisho, fuata tovuti yetu sautizaafrika.com au lugayetu.com, na vile vile tupo kwenye social media sites mengi, kwa mfano Twitter, Instagram na Facebook. Bonyeza buttons. Asanteni sana kwa kushirikiana nasi. Tunafurahi sana kuwaletea habari ndogo hapo. Cultron Festival itasherekewa pale Victoria Park, mji wa Kitchener, kuanzia tarehe Julai 13 hadi Julai 15. Sherehe rasmi hiyo imetungwa na mashirikiano kubwa sana na wanamuziki na wachezaji wa utamaduni mbalimbali kutoka pote pale duniani, kutoka Ecuador, Brazil, Mali, Cuba, Mexico, Afrika na kadhalika. Na watu wa asili wa nchi hiyo ya Canada ambao tunawaita kwa heshima stahili First Nations, na muziki yao safi vile vile watakuwa pale pale wanatuburudisha. Karibuni tukutane pale, tembea tovuti yetu Sauti za Afrika kupata habari zaidi kuhusu sherehe hiyo. Ni rahisi sana, ukienda kwenye tovuti yetu utaona maelekezo. Nahodha wenu mimi mwenyewe Yasin Deuji, nitakuwa pale pale, na ukitaka kuonana na mimi nitumie ombi yako. Sauti za Afrika ipo kwenye Facebook, kwenye Twitter, Instagram na kadhalika. Karibuni sana, na usisahau tarehe hizo, Julai 13 hadi Julai 15 mwaka huo wa 2019, Cultron Festival. Karibuni tena wasikilizaji wetu wa Sauti za Afrika. Nyimbo hiyo ilitoka kama ombi kwa msikilizaji mmoja wetu ambaye anaitwa Innocent, anatoka huko Nigeria. Tulipata fursa ya kukutana katika Kitchener Waterloo Multicultural Festival. Ilikuwa sherehe kubwa sana, ilitangazwa hapo hapo katika station yetu hiyo ya Sauti za Afrika. Na wakati nilipokuwa huko katika sherehe, Innocent alitembea katika station yetu pale kwenye booth na kutusalimia, na tunashukuru sana, namshukuru sana. Kwa hivyo nyimbo yake, ombi yake ilikuwa nyimbo hiyo ya If by Davido kutoka huko Nigeria. Enjoy. Innocent, we hope you're listening to this, and we thank you for visiting our boot, South East Africa. My number one in tutu, sipping brook tutu, for your love it tutu, I go chuku chuku chuku, biko obianuju, say you do me juju, cause I'm feeling the juju. Take it to you, I wanna dash it to you. Take it, you can have it to you. Take it, you know I got this in you. Take it, take it. I love you, 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 I love you. There's nothing above you, there's nothing above you, above you, above you. Be jet, yeah.
I like your mini skirt, you. Okay, you carry first, you. If I tell you, hey, I love you, oh. My money, my body, now your own, oh, baby. 30 billion for the account, yo. Versace and Gucci for your body, oh, baby. My number one in tutu, sipping bruku tutu, for your love in tutu. I go chuku chuku chuku, biko obianuju, say you do me juju, cause I'm feeling the juju. And you know say nobody only, but I don't go tell you story. I gotta be your man, I gotta be your man. Let me talk to you, say a few things. Girl, I'm feeling you, but it's up to you. Say you know I got this. I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. There's nothing above you. There's nothing above you, above you, above you. Bridget, yeah. I like your mini skirt, yeah. Okay, you carry fancy, yeah. If I tell you, say I love you, oh. My money, my body, now your own, oh, baby. 30 billion for the account, yo. Yeah. Versace and Gucci for your body, yo, baby.
Karibuni tena sana wasikilizaji wetu wa Sauti za Afrika. Mambo vipi? Mambo shwari? Tumefurahi sana kwamba umeamua kuunganisha nasi. Asanteni sana. We are bringing you the best of African music one more time. Stay tuned. Hold on to your seats. This is Sauti za Afrika bringing you the latest and greatest from the mother continent of Africa. Karibuni wote.
Meninogesha na mapenzi madam. Meninogesha baby atatina.
Tunafurahi sana kuwaletea habari ndogo hapo. Cultron Festival itasherekewa pale Victoria Park, mji wa Kitchener, kuanzia tarehe Julai 13 hadi Julai 15. Sherehe rasmi hiyo imetungwa na mashirikiano kubwa sana na wanamuziki na wachezaji wa utamaduni mbalimbali kutoka pote pale duniani, kutoka Ecuador, Brazil, Mali, Cuba, Mexico, Afrika na kadhalika. Na watu wa asili wa nchi hiyo ya Canada ambao tunawaita kwa heshima stahili First Nations, na muziki yao safi vile watakuwa pale wanatuburudisha. Karibuni tukutane pale, tembea tovuti yetu Sauti za Afrika kupata habari zaidi kuhusu sherehe hiyo. Ni rahisi sana, ukienda kwenye tovuti yetu utaona maelekezo. Nahodha wenu mimi mwenyewe Yasin Deuji, nitakuwa pale, na ukitaka kuonana na mimi nitumie ombi yako. Sauti za Afrika ipo kwenye Facebook, kwenye Twitter, Instagram na kadhalika. Karibuni sana, na usisahau tarehe hizo, Julai 13 hadi Julai 15 mwaka huo wa 2019, Cultron Festival.
Facebook kumaye Dani gamu bila bama go WhatsApp kumaye Dani gamu bila bama go nyogo kumaye Non te ibe nimisa 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 non te ibe perdu Kaere gerete Anya Facebook ye tu babu mina Anya WhatsApp ye tu babu mina Olu ya ke bana ke langi Anya que no
pueden ir a roye, Uluya que para que la iré, Anya que no pueden ir a Anya que
Anga
no
want to
allow
fo bamako nyayaye funyame moko sita fo bamako nyayaye funyame dabali banko kono la filiko dabali banko le kono la filiko bamako kade bika jeje juru yenteri muso
kono si
bamako kade bika jeje juru yenteri ke
kono si
Problème qu'elle aime quand elle doufa, signa tantala, bonita folie. Au problème qu'elle aime quand elle doufa, en signa tantala, faut valita folie. Il fera nila, il dit à Joe, il fera nan. Il fera nela, béni tout le dos, il fera nan. Il fera nan, il dit à Joe, il fera nela. Je coroba mambo, bama coca, gandininima. Muso coroba mambo, bama coca, gandininima. Masakeba mambo bama kwa kaka nini nini Uta undambi Ute, ute Uta undambi Ute, ute Uta undambi
Nete kuma, kana kuma, konete kuma Nete kuma, kana kuma, konete kuma sana Nete kuma, kana kuma, nete kuma la Kama kwa kuma mandi Bamako, attendez-nous Bamako, terminus du monde. Anyamakala Kassavali, Antati Kelei, Muru Kassavali, Ukujo Joyola, Jatigu Kassavali, Kananyelo Dabeko, Yala Sonama, Maliba Imedia,
The stars look beautiful outside, so, so beautiful. Tell your mama I
karibuni tena sana wasikilizaji wetu wa Sauti za Afrika. Mambo vipi? Mambo shwari? Tumefurahi sana kwamba umeamua kuunganisha nasi. Asanteni sana. We are bringing you the best of African music one more time. Stay tuned. Hold on to your seats. This is Sauti za Afrika bringing you the latest and greatest from the mother continent of Africa. Karibuni wote.
Away, yeah. Because YOLO, YOLO, you only live once, so. And me, I wanna have some fun. Punja mifupa kama meno iko. Up and away we go. And spend all my money on you, baby. Cause I can't take it with me when I'm dead. So tonight, tonight, we are young, high and in love. Isabella, one day I'll be a superstar. We'll go to America, a big show in a stadium. Woo, 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 woo. Isabella, today we boda boda, tomorrow we motoka. So put on that dress that hugs you tight, and we'll go and dance the night away, away, away with you. Up and away we go. And spend all my money on you, baby. Cause I can't take it with me when I'm dead. So tonight, tonight, we are young, high and in love. YOLO, YOLO, you only live once, so. Me, I wanna have some fun. Unja mifupa kama meno iko. Up and away we go. And spend all my money on you, baby. Cause I can't take it with me when I'm dead. So tonight, tonight, we are young, high and in
Hello Dunia, Sauti za Africa is truly an amazing and entertaining show. It's local to Canada but very international in its quest, so listen and enjoy.
Mm-hmm. kumpata kwa ishara inaonekana anpenda yeye eti mimi namzingua eti kama angelikuwa nasikia basi wangu angeujua kwa ishara inaonekana anpenda yeye eti mimi namzingua eti kama angelikuwa nasikia basi wangu angeujua ningemzoea rafiki yake basi mimi ningemtuma ningezitambua ishara zake kwa kimi ningefika ningemzoea rafiki yake basi mimi ningemtuma ningezitambua ishara zake kwa kimi ningefika sisi lini nampenda binti kisiri moyo wangu wa moteka binti kisiri sisi lini atesi tu yake ye binti kisiri sisi lini nampenda binti kisiri moyo wangu wa moteka binti kisiri hicho kina Nasigaa fali napumkuta Akiwa na wenzake wanaongea Wanajiuliza mimi Wanaongea na IVP Nasigaa fali napumuita Nahisi huwa anakata Sijui ndio siki Au mapozi nae Afadhali angejua kusuma Hata tale Jumbe ningempa Eti kama ningejua ishara Basi kwa ki ningefika mimi Afadhali angejua kusuma Hata bunge jumbe ningempa Eti kama ningejua ishara Basi kwa ki ningefika baby Sisi lini nampenda binti kisiri Moyo wangu wa moteka binti kisiri Sisi lina tesi tu yake Ye binti kisiri Sisi lini nampenda binti kisiri Moyo wangu wa moteka binti kisiri Hicho kina
Amendatisha mia mwezi na yake figa Tatizo moja tu ambalo mimi lina sibu Kila kukicha takiwa za misipati jibu Nikimwambia neno I love you wala lijui Nikimwambia neno I need you halitambui Nikimwimbia nyimbo nzuri hata siki Bingu na sikitika kimona binti kiziwi Nikimwambia neno I love you wala lijui Nikimwambia neno I need you halitambui Nikimwimbia nyimbo nzuri hata siki Bingu na sikitika kimona binti kiziwi
Hata kusima neno love you kwake halijui Hata kusema neno I need you kwake halitambui Hata kusema neno I love you kwake halijui Hata kusema neno I need you kwake halitambui Baby I love you Ingawa natisika nayo Baby I need you Baby I need you
Sisi lini nampenda binti kisiri Moyo wangu wa moteka binti kisiri Sisi lina tesi juu yake Ye binti kisiri Sisi lini nampenda binti kisiri Moyo wangu wa moteka binti kisiri Hicho kina kuma mawazo
worries at the door. Move with me tonight, we can do it, that for sure. Moving good, you and I, we can do the Roomba, you know. We can do everything that you know. I'll show you more, girl, tonight. I'm feeling good, you're looking so fine.
So fine.
We gonna dance tonight. Oh, 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 no need to be shy, Annie. You came to get high, so high on the music.
Music.
Oh, 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 no need to be shy, Annie. You came to get high.
Mommy, dance. Groove with me.